and welcome to Vuma 103 TV. The name of the show is The Balance, where we balance your identity. Kamala Mthobile Makhumalo Ngamselebo. Angihambi ngedwa, ngihamba.
Ulucky Spots, where the weekend breakfast show, 6 to 10 a.m. ku Vuma 103. Last time, sike sathi ukubuka indaba ye sexual orientation.
Yes.
Sino Nomkhululi MK, a very flamboyant guest. It was just like so dramatic, unbelievable. But it was very interesting. Yeah. So let me try to say, I see more from the spiritual side of things.
Yeah. Hence why we have Amakhehla, and good luck to our introduce. So why Kela Amakhehla, guys?
Interact, yeah. The troops.
Please all right. Introduce
our guys. I have a spoiler to be Kela. Welcome to the show.
Awusukunjalo makhehleni angibonge kakhulu kwamkeleka ku show The Balance last balance akona
iwayidedithi so tell us one
la ngibonge kakhulu ku The Balance ukuba khona la ngokwamkeleka
mhlawumbe nje sivele siqale le ndaba ukuthi niyayazi le ndaba ikhona you sexual orientation
yes
ikuphi la ifike ihlangane khona or ishayisane naloko kukhulunywa
Right. Lento idinge ukuthi kwesinskathi yonke into eyenzeka phambi kwethu thina sesifundiswa into eyodwa ukuthi yonke into eyenzeka phambi kwethu thambisa ukakayi uzothola ukuthi there is always a reason behind into eyenzekayo. So uma uzothola kunale simo kufanele wazi into eyodwa ukuthi kusuke esikhathini esiningi kungekhona ukuthi lo muntu mhlambe ingoba efuna ukubukwa noma mhlambe ezoziportraya ngale ndlela ngoba ethanda yabo. Kodwa uma uzongena kule on the spiritual side of it uzothola ukuthi into enomlando ukuthi uaffectwa into eqhamuka kwi-generation engaphambili.
Okay.
Yes. It's either kunesigameko esenzeka noma kukhona lento yokuthi ngokwe reincarnation makubuya umuntu kuyenzeka ukuthi umuntu abuye kubulili obungafani.
Okay.
Yes, mhlambe ikhehla uzothola libuya kumuntu wesifazane ilapho uzothola khona umuntu wesifazane umthola njalo mhlambe engena kwe relationship umthole ebuli umthole ethiso komfana inini kusuke image the spirit esikuyena.
Okay.
Yabo. So kanjalo ke futhi nomuntu wesilisa uma kungena umuntu uma lo muntu wesifazane kuyena ngaphakathi kuzoba into enjalo futhi la kuzoqhamuka khona kube nalawo ma features ukuthi uziphatha ngale ndlela engingalindelekile ngokubona kwethu yayibona lona kodwa leyo muntu kusuke thina sesiyazi ukuthi kusuke affecteke the spirit and the inner history le wonto yabo kwi family
ngizibini confuse about
engifisa ukuthi ngikuphawule mina kunye yabo njengamanje sibhekene nesimo la engithi khona i backlash
bangibiza
why ngithi backlash sibalekele amasiko ethu sibalekela umnjalo bethu ukuthi singobani. So, leyo nto manje ibuya nani na? Izinhlaka ezibuyiswayo njengoba sizama ukuthi sibuyele emuntwini bethu. Njoba kuthiwa sibalansa i-identity yethu.
Yes.
Sizama ukubuyisela manje isimo sethu sonke njoba sinjalo sobuntu obumnyama. Noma ngabe kuthiwa izinhlaka zonke esikhuluma ngazo efike umuntu azithola ukuthi ubulili ayibona akuseyona indlela asiphethe ngayo.
Okay.
Yes, osekufika ukuthi nangu yena sengivukele salukwazi kuyena ukuziphatha kwakhe kuzobe sekufana exactly nomuntu wesifazane. Okuwukuthi umntwana akabile nephutha lapho. Kodwa ngenxa yokuthi okuwusike bekufuneka kulandeleke phambi kwakhe akuzange kwenzeke kubantu okusuke kuphakame kanjalo ngokushesha. Abantu abasuke benesiphiwo esithile kufuna basukume ngokwalo ngokwalobo bulili okungalekwa lokho ayibona okuwukuthi kuzoqhamuka ikhehla lingene kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ukhumbula ukuthi unamasiko ekufanele adlule kubona iy'nyonga eziwu-7 ekufuneka ayithole.
Okay.
Njengomuntu wesifazane ngoba yena ukuzalwa kwakhe akanasystem emhlabeni. So uzalwe ngombambo lo muntu esilisa liyasho iBhayibheli. Kuphinde kuzoba ukuthi ngokwethu thina siye sithini. Njengoba engenakho i-stem yena njengoba ukuzaleka kwakhe kufika kanje. Uyabhalanswa kunama-stages okufuna ahambe kuwona. So already uma ngabe umntwana ezokhula ne-behavior yomuntu wesifazane, umvumele ukuthi akangene kuyona. Right? Ngoba kufanele umvimbi. Wena addressa i-problem ye-spirit esiphethe ingane ukuthi listen, yebo ugogo. Ngiyasikhiphe ke. UNkulunkulu ohlele ukuthi wena umphefumulo wakho uzoreincarnate umuntu wesilisa. Ngoba uyazi into ufunayo. Ubhalansa le zinto ezithu ukuthi lo gogo ufuna abe namandla omuntu ufuna abe semkumuntu wesilisa. Ngoba khona abafuna ukuaddressa ukukombina le two. Yeah. So ke bese kuyaqala ke kukhula ke manje ukuthi hamba ke uyobheka ke manje ngokomsamo wakho ukuthi lo muntu ngokwelama spirits aphakathi kwakho. Asefika vuka la yini le afuna ukuyiaddressa ngokosiko.
So babusodo ziningi izinto esizwayo ezikhulunywa yabantu abasuke bezicabangela, you know, about abantu abagay nabantu abanalesperience. Some will say it's a curse, some will say it's a demon, and uSathane in a way wenze something while umntana sasesibelethweni wazalwa ese it's like kungenele uSathane. So they don't just accept ukuthi mina ngizwa lento ichaza njengamanje. So ngifuna siaddresse leyo part ukuthi there is no such thing as a curse and ukungenelela kwaSathane ukuthi kuthiwe umuntu angazalwa kanjani obulilini obuhlukile kodwa aphile njengomuntu ohlukile.
Ka yabonde iqiniso lemsulo akukho konke lokho. Akukho konke lokho, akukho uSathane ongena esibelethweni oyojika in. Aku address nje kuphela lo moya ukuthi njengokuhlanganiswele phezwa lomzimba. Yini le kufanele iaddresswe ngakho?
Uphe bese le gift le
mama. Le gift le
yemphakamisa. Yenza umsebenzi wayo.
Yenza umsebenzi wayo.
And lokho ke manje kusazomshintsha yini? Sekhona already ugogo usezivezile. And ugogo se usephakanyisiwe ukuthi angenza umsebenzi awuzele.
Yebo.
Nami umuntu wesilisa siyambona but unogogo again. So kusho ukuthini lokhu? Kuzojika manje ukuthi ugogo se-addressiwe.
Angeke kuzokushintsha.
So ugogo uhleli.
Ugogo uhleli. Uma ngabe kuwukuthi ugogo uzofika ehlipa, ngithi ugogo simu-addressela thina ukuthi gogo. Khumbula ukuthi phela la uthe mayezalwa lo muntu. Besifuna kwande umndeni.
Yes.
So manje mangabe wena gogo usuthi manje usuphuma all out eku 100% kulomzini. Thina manje uNkulunkulu besiphe imbewu. Asakwazanga ukuyisebenzisa.
Okay.
Ngoba hayi ukuthi konke okungama features omuntu esilisa wena. Akhona wonke futhi afunctiona ngendlela. Yeah man.
Ngizocela mhlambe si understand le ukuthi njoba sikhuluma spiritually thina sibeka ngalendlela. Ukhona la i-experience esesikesanayo la uthola khona umuntu wesifazane ume engenwe umuntu wesilisa athathe mhlawumbe the calling, yebo. Mase ithathe the calling, uma ngesikhathi efika lo muntu wesilisa uzobona even umuntu facially eshintsha, yebo. Ubone ukuthi noyindoda le besuzwa even in the voice ukuthi engage lo muntu manje ngaphakathi kuyena, yebo. Besenza umsebenzi, uma esewenzile umsebenzi waqeda bese yaphuma ngoba usebenzisa umzimba kasibanibani, yayibona lona. Yes, so kufanele usebenzise ngoba ezokwenza leyo task bese meqeda ebese emdedela lo muntu naye aphile yakhe impilo, yebo. Leyo nto ngiyangithathe mina right ngingelwe ikhehla lase Tanzania elithi Muslim, yebo. Leli khehla malizongena kimina uma lifika selifikile ngesikhathi sana u-engage lona noma ngingasalazi manje ukuthi lifika nini, yebo, kodwa u-engage lona, yabona lona. Yes. Ubonga lilanga kwaseceleni, yangithwala.
Yes.
Leyo nto ekufanele uyazi ukuthi lo muntu ufanele athi kodwa ikhona impilo kabo ngalanga.
I'm very happy because kuyona yonke into eniyichazayo makhehla. Akukho any because mina bengi interested kakhulu ekuzweni ukuthi ngizothini manifika la. because yabo isintu isintu si uvela uzishawo uvalo ngabe zokuchazela ukuthi mhlambe kwabonakele. In this case angishongi ukukonakele, nithe kusuka umuntu who has a calling or onomsebenzi awuzele abese avuka ngomunye umuntu, and kungenzeka ukuthi mhlambe kusuke kuzivukela isakwazi esijekayo nje that I always say umzombeni. Uma ngase kuthiwa angivuke nje mina, ngingavuka endodeni ngifuna ukuthi ngenze yonke lento kade uyenza kuthina. So I'm very happy and thank you so much guys for ukuthi nifike nihlezi nizosivula amehlo singahlezi sicabanga ukuthi izinto zonakele noma zibonakele.
And yazi le nto maphumalo zoyibona noma amakhehla ziyibeka uzobona ukuthi baba nalesi sphiwo lesi esithe bathatha, you know why? Because kusuke kunento ethize thina sithi ke i-approach akube yileyo ukuthi thambisa ukakhaya bese ibuka kahle le nto iqhamukaphi isizathu sokuthi lo muntu abe nje,
and then you let him or her excel.
Yeah.
Wherever they are,
so why sifuna ukuthi sibe ingxenye yabantu abafuna ukucrush le nto ecreate uNkulunkulu abe siyimiswa ngendlela efanelekile for people size purpose right.
Good people, yes,
Dr. And uyibamba ngento eyona.
Yeah.
Uyazi ukuthi ungazi kubanwe magnet yokuzwana ngoba ispirit isiba driver. Uthi nangomnye oxake njengawe. Nangu miyo tayi ngenga.
Akusenze zwe.
Izango ngene.
Awasiba.
Guys, thank you so much. Ngiyathemba ukuthi ninguzwe konke benifisa ukuzwa and ngiyazi nani benishawa uvalo njengami ekhaya ukuthi oh namakhehla ukubazithini. Time and we are all relieved and umlaleli wethu oh MKZ ne show yokuthi uhappy naye ukuthi akhona wrong ngaye. You understand? Nabo bonke abanye abantu abasemakhaya siyabonga kakhulu la with the balance. We balance your identity sithinta noma ngabe kuthiwa kuzwela kangakanani, and please bear with us because abantu badinga ukuthi bazizwe lezinto lezi ezenzakalayo. So from us to you, we are saying thank you very much for tuning in this episode of The Balance, where we balance your identity. Until next time, ungalenzi iphutha, there is more to come.